zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Feel the beat.
Penzi lake mieleka, ila alinipenda na minkapendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nadeka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzo kanipa chumbani, kipengele bola cha kumpa gawusha. Eti kadata kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vitasa napata nikimuuzi vipi ni muele. Penzi wangu komando, akapipe na tena kava kwenye ko. Anatoni shinda na nipa sana do. No mana na shindwa kuenda kukote. Bounce ake, bounce. I love you bounce ake. Bounce. Na kupenda bounce ake. Bounce. I love you bounce ake.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anapiga mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana.
Nampenda baby mama.
Miana nituma sokoni, yanakwenda jim kuongeza body lake yeye. Nikirudi napika,
squeeze majirani. Wananambia mini mumegwege.
Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana nitakwenda bara nae japo na manguvu kama John Cena. Kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake la kijeshi bouncer, ananipa vingi siwezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer. Misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena? Umefika safari yangu
ya habibi
mama habibi. Umezama kwenye moyo wangu. Tulia, takwenda bara na we.
Bounce ake,
bounce mama.
Bounce,
hey.
I love you bounce ake.
Bounce,
bounce. Na kupenda bounce ake. Bounce, I love you bounce ake.
Mpenzi mzangu mijiwe utakuja uniwe. Najua wivu ndio mapenzi ila punguza kidogo. Kwa mwenzangu kitu kidogo tu hasira kama mbogo. Kama mbogo, mbogo.
Moja Moja Records.